Tuko baba bigi bigi upate joto so baridi, furaha ya kuzidi na mengi ikibidi. Kuna fighter, master wanasa, what is matter, ndo maana nimenasa. Sina maneno mengi, sema tu pesa nyingi. Sinaga mambo mengi, uleta mambo mingi. Mambo ni yente kwa sete, we sema su wazungu ni walete.
Pull up where you are, girl, pull up. In a bajaja, pull up. Pull up like a star, pull up. Neo fall up, pull up. In a bajaja, pull up. Baby, pull up. Neo fall up, pull up.
I sit in a house. Sababu ninazo uwezo kukumiliki makini ninao. Vya nini vikwazo? Hapo mwanzo palikuwepo neno, na neno ni upendo. Wanistahili na kustahili, hatushangai uzungu nasi ni waswahili. Wakileta sponsor basi mina fadhili, hawana mzano kunipima akili. Oh yes, you make me better, you deserve better. I told my mama I'm a go-getter. Masela wangu nanyi, see you guys later. Asha ni changanya, let me go getter. Nakupa chinchila, weni valie dela. Njone sabie hela, bima bentela. Simwachi Adamu huyu Eva. Najipa makini jo forever.
I'm not a fighter, babe. I just wanting to love ya. I no go lie to you. Lie to you never do you no harm. I know you are perfect 10. No other girl can take you spot now. The way you make your spine tangle every eye, babe. Baby girl, gala pull up.
C'est le rizé, c'est le rizé. C'est le rizé, baby show. C'est le rizé, c'est le rizé. I got a flu. C'est le rizé, c'est le rizé. C'est le rizé, c'est le rizé. C'est le rizé, c'est le rizé. Gala pull up. Coco Dolly Paul pull up. Ito kufata pull up. Kowe utapo kwenda niko nyuma.
Yep, what are you? A wife, Onyama.